Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 29 ubutumwa bw'imbuzi no kwinginga. Iki gice gishingiye ku rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero ry'Ikorinto rwanditswe na Paulo mu minsi iheruka igihe yamaze muri Efeso. Nta bandi bantu yumvaga yitayeho cyane cyangwa ngo abakorere n'umuhati udacogora nk'abizera b'Ikorinto. Paulo yakoreye mu Banyakorinto mu gihe cy'umwaka n'igice abaganisha ku mukiza w'abambwa akanazuka nk'inzira yonyine y'agakiza, kandi ababwira ko bagomba kwishingikiriza ku mbaraga ihindura y'ubuntu bw'umukiza. Mbere yo kwakirwa mu itorero, ababaga bemeye ubukristo, Paulo yabaga yarabanje kubahugura ku byerekeye amahirwe n'inshingano z'umukristo wizeye, kandi yari yaragerageje kubafasha kuba indahemuka ku ndahiro batanze igihe babatizwaga. Paulo yari azi neza intambara umuntu wese agomba kurwana n'abakozi ba Sekibi bahora bashaka gushuka no kugusha abantu mu mutego. Bityo Paulo yari yarakoze ubudacogora akomeza abakiri bato mu kwizera. Yari yarabararikiye kwiyegurira Imana burundu, kuko yari azi ko igihe umuntu atitanze atyo, icyaha kiba gihawe intebe, irari n'ibyifuzo bigakomeza kurwanira gutegeka, kandi ibigeragezo bigatera umutimanama kuba mu rujijo. Kwitanga kugomba kuba kuzuye. Buri wese w'umunyantege nke, ushidikanya kandi uri ku rugamba wiyegurira Imana burundu, ashyirwa mu mubano utaziguye n'imbaraga zimubashisha gutsinda. Ijuru rimuba hafi kandi mu gihe cyose cyo kugeragezwa no mu bukene, ashyigikirwa kandi agafashwa n'abamarayika b'abanyampuhwe. Abizera b'itorero ry'Ikorinto bari bakikijwe no gusenga ibigirwamana no kwinezeza ku buryo bukabije. Igihe intumwa Paulo yari hamwe nabo, ibyo byabakururaga nta bubasha bukomeye byari bibafiteho. Ukwizera gushikamye kwa Paulo, amasengesho ye yuzuye imbaraga, amagambo akomeye yo guhugura ndetse akiyongeraho n'imibereho irangwa no kubaha Imana, ibyo byose byari byarabafashije kwanga inarijye ku bwa Kristo aho kwishimira ibinezeza by'ibyaha. Nyamara Paulo amaze kugenda, habayeho ibintu bibi. Urukungu rwari rwarabibwe n'umwanzi rwaje kugaragara mu ngano, maze batinze urukungu rutangira kwera imbuto mbi. Iki cyari igihe cyo kugeragezwa gukomeye kw'itorero ry'Ikorinto. Paulo ntiyari akiri hamwe nabo ngo abakangurire kugira umwete kandi ngo abafashe mu mihati yabo yo kubaho imibereho ijyanye n'ubushake bw'Imana. Bityo buhoro buhoro, benshi bagiye batezuka ntibagire icyo bitaho, maze bemerera kamere kubategeka. Uwahoraga bashishikariza kugera ku rwego rw'ubutungane ntiyari akiri hamwe nabo, maze abantu batari bake bari bararetse ingeso mbi igihe bahindukaga bisubirira mu byaha bikojeje isoni by'ubupagani. Paulo yari yarandikiye itorero mu magambo make yinginga bizera kutifatanya n'abantu bari gutsimbarara mu bikorwa by'urukozasoni. Nyamara benshi mu bizera bumvise nabi ibyo Paulo yavuze, bajya impaka ku byo yavuze, baherako basuzugura inama ye. Itorero ryoherereje Paulo urwandiko rimusaba inama ku bintu binyuranye, ariko ntibagira icyo bavuga ku byaha bikomeye byari muri bo. Nyamara Paulo yamenyeshejwe na Mwuka Muziranenge ko abanditse bahisha imiterere y'ukuri y'itorero, kandi ku urwo rwandiko bwari uburyo bwo kumukuraho ingingo abarwanditse bari kwifashisha mu gushyigikira imigambi yabo bwite. Muri icyo gihe mu Efeso haje abizera bo mu muryango wa Kirowe, wari umuryango wa Gikristo uzwi cyane Korinto. Paulo yababajije uko ibintu byari bimeze, maze bamubwira ko itorero ryigabanyijemo ibice. Ukutumvikana kwari kwarabayeho igihe Paulo yabasuraga kwari kwararushijeho kwiyongera. Abigisha b'ibinyoma bayoboraga bizera gusuzugura inyigisho za Paulo. Amahame n'amabwiriza by'ubutumwa bwiza byari byaragoretswe. Ubwirasi, gusenga ibigirwamana no gutwarwa n'iruba byiyongeraga cyane mu bigeze kuba abantu bagira ishyaka mu mibereho ya Gikristo. Paulo yumvise ibyo, yabonye ko ibyari bimuteye ubwoba bukomeye byari byararenze urugero, ariko ibi ntibyigeze bimutera gutekereza ko yaruhiye ubusa. Yasabye Imana inama afite agahinda mu mutima kandi abogoza amarira. Aba yarahise yishimira kujya gusura Korinto, iyi yiza kuba inzira y'ubwenge yo gukurikiza. Nyamara yari azi ko ukurikije uko byari bimeze icyo gihe, abizera batari kungukira mu murimo we. Bityo yahereye ko yohereza Tito ngo amutegurire inzira yo kuzabasura nyuma yaho. Bityo Paulo yirengagije ibyamubabazaga bitewe n'abo bantu bari barasayishije, maze umutima we awushikamisha ku Mana, bityo yandikira itorero ry'Ikorinto rumwe mu nzandiko zihugura kandi zifite imbaraga kuruta izindi mu nzandiko ze. Yatangiye gusubiza ibibazo bitandukanye byabajijwe n'itorero abisobanura neza, kandi ashimangira amahame rusange yari kubageza ku rwego rwo hejuru mu by'umwuka baramutse bayitondeye. Bari bari mu kaga kandi ntiyashoboraga kwihanganira igitekerezo cyamubuzaga kugera ku mitima yabo muri icyo gihe gikomeye. N'umutima wiyoroheje yababuriye ku byerekeranye n'amakuba bari barimo kandi abacyahira ibyaha byabo. Yongeye kuberekeza kuri Kristo kandi ashaka kongera kubagaruramo ubushyuhe bwo kwitanga nk'uko bari bameze mbere. Urukundo rukomeye Paulo yari afitiye abizera b'Ikorinto rwagaragariye mu ndamutso zuzuye kwiyoroshya yoherereje itorero. yerekeje imibereho yabo ku gutera umugongo gusenga ibigirwamana bakaramya kandi bagakorera Imana nyakuri. Yabibukije impano za Mwuka Muziranenge bari barahawe kandi abereka ko yari amahirwe yabo gukomeza imibereho ya Gikristo kugeza igihe bazashyikira ubutungane no kwera bya Kristo. Yaranditse ati, kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri mwe, bituma mutagira impano yose mubura mutegereza guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni uzabakomeza kugeza ku mperuka kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'Umwami wacu Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa gatanu kugeza ku wa munani. Pawulo yavuze ku macakubiri yari yaradutse mu itorero ry'i Korinto yeruye kandi asaba abizera kuyacikaho. Yongeye kwandika ati, ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa cumi. Intumwa Pawulo yumvise afite umudendezo mu kubabwira uburyo ndetse n'umuntu wamubwiye iby'amacakubiri yari mu itorero. Yaravuze ati, kuko bene data, nabwiwe ibyanyu n'abo kwa Kirowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa cumi na rimwe. Pawulo yari intumwa yayoborwaga na Mwuka. Ukuri yigishaga abandi yari yaraguhishuriwe mu iyerekwa, nyamara igihe cyose Uwiteka ntiyahitega amuhishurira uko abantu be bari bameze. Muri iki gihe abantu bari bahangayikishijwe n'imibereho myiza y'itorero ry'i Korinto kandi bakaba barabonye ibibi byinjira mu itorero, bari barabwiye Pawulo iki kibazo. Biturutse ku guhishurirwa n'Imana yari yarahawe mbere, Pawulo yari yiteguye kugira icyo avuga ku miterere y'urwo rukurikirane rw'ibintu. Nubwo Uwiteka atamuhaye guhishurwa gushya ku bw'icyo gihe kidasanzwe yarimo, abashakaga umucyo babikuye ku mutima bemeye ubutumwa bwe nk'ubuvuye kuri Kristo. Uwiteka yari yaramweretse ingorane n'amakuba byari kuzavuka mu matorero, kandi uko ibyo bibi byiyongeraga, Pawulo yamenyaga ubusobanuro bwabyo. Yari yarashyiriweho kurwanirira itorero, yagombaga kurinda abantu nk'uzabibazwa n'Imana. None se ntibyari bikwiriye ko akomeza kwita ku byo bamugezagaho byerekeranye no kwikorera ibyo bishakiye n'amacakubiri byari bibarimo? Amagambo yo kubacyaha yaboherereje yari yaranditswe ayobowe na Mwuka w'Imana nk'uko byari byarabaye no ku zindi nzandiko ze izo arizo zose. Intumwa Pawulo ntacyo yavuze ku bigisha b'ibinyoma bashakaga kurimbura imbuto z'umurimo we. Kubera umwijima n'amacakubiri byari mu itorero, yirinze kubarakaza avuga abo bigisha b'ibinyoma. Yatinyaga ko bamwe bazazinukwa ukuri burundu. Pawulo yaberekeje ku murimo yakoreraga hagati muri bo nk'uw'umwubatsi mukuru w'ubwenge wari warashinze urufatira abandi bubakiyeho. Nyamara ntabwo ubwe yigeze yishyira hejuru, kuko yavuze ati, kuko twembi Imana ariyo dukorera. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa cyenda. Ntiyigeze agaragaza ubwenge bwe bwite, ahubwo yazirikanye ko imbaraga mvajuru yonyine ariyo yamushoboje kwigisha ukuri mu buryo bunezeza Imana. Yomatanye na Kristo, Pawulo umwigisha ukomeye mu bigisha bose, yashobojwe kumenyekanisha inyigisho z'ubwenge mvajuru zahuzaga n'ubukene bw'abantu b'ingeri zose kandi zagombaga gukoreshwa ibihe byose ahantu hose no mu mibereho yose. Mu bintu bibi byari bikomeye cyane byari byaragwiriye mu bizera b'i Korinto harimo ugusubira mu mico myinshi ikojeje isoni y'ubupagani. Umuntu umwe wari warihannye yari yarasubiye inyuma cyane ku buryo yanicaga amabwiriza yoroheje y'imyitwarire myiza n'abapagani bubahirizaga. Intumwa Pawulo yasabye itorero gukura uwo munyabyaha hagati muri bo. Yabahuguye ati, ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakiriho umusemburo wa kera. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatanu umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi. Ikindi kibi gikomeye cyari cyarabyutse mu itorero ni uko abizera bajyaga kuregana mu butegetsi. Hari harashyizweho uburyo bwinshi bwo gukemura ibibazo bikomeye byari mu bizera. Kristo ubwe yari yaratanze inama zumvikana z'uburyo ibibazo nk'ibyo byagombaga gukemurwa. Umukiza yari yaratanze inama ati, mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu, kandi niyanga kumvira bo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe no mu ijuru. Matayo igice cya 18 umurongo wa 15 kugeza kwa 18. Abizera b'Abanyakorinto bari barirengagije inama igaragara Pawulo yabandikiye mu buryo bwo kubakangura no kubacyaha. Yarababajije ati, iyo umuntu wo muri mwe afite icyapfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira kubakiranirwa? Ntaburanire kubera? Ntimuzi yuko abera bazacira bisi urubanza? kandi ubwo ari mwe muzacira bise urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi? Ntimuzi ndetse yuko tuzacira n'abamarayika urubanza? Ntanzwe iby'ubu bugingo. Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubu bugingo, ni iki gituma mubishyiraho abatagira icyo bahuriyeho n'itorero ngo abe ari bo bazica? Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza, ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi baburanira ku batizera? Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose, kuko muburana musubiranamo. Mbese ni iki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ariko ni mwe ubwanyu mugirirana nabi, muhuguzanya, kandi abo mugirira mutyo ni bene data. Ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa mbere kugeza ku wa cyenda. Satani ahora ashaka kwinjiza kutiringirana, kwirema ibice n'uburyarya mu bwoko bw'Imana. Kenshi tuzahura n'ikigeragezo cyo kumva ko uburenganzira bwacu bwavogerewe, ndetse ibyo ntibizabura kuba n'igihe nta mpamvu nyayo yo gutekereza gutyo. Abakunda inarijye kuruta uko bakunda Kristo n'umurimo we bazashyira inyungu zabo imbere, kandi bazakora ibishoboka byose ngo batazivirira kandi ngo ze kubangamirwa. Ndetse benshi bagaragara nk'abakristo b'inyangamugayo, ubwibone no kwiyemera bibabuza gusanga mu ibanga bo batekereza ko bari mu makosa kugira ngo babaganirize mu mwuka wa Kristo kandi ngo basabirane. Igihe batekereje ko bahemukiwe n'abavandimwe babo mu kwizera, bamwe bazajya kubarega mu butegetsi aho gukurikiza itegeko ry'Umukiza. Abakristo ntibari bakwiye kwitabaza inkiko mu gukemura ibyo batumvikanaho bishobora kuvuka mu bagize itorero. Ibyo bibatandukanya bikwiriye gukemurirwa muri bo ubwabo, cyangwa bigakemurwa n'itorero hakurikijwe inama Kristo yatanze. Nubwo hashobora kuboneka kurenganywa, umuyoboke w'umugwaneza kandi wiyoroshya ari we Yesu azemera guhuguzwa aho kugira ngo agaragarize abisi ibyaha bya mwene se bahuje itorero. Kuregana mu nkiko kuba hagati y'abavandimwe mu kwizera bisebye umurimo wo kwamamaza ukuri. Abakristo bajya kuregana mu mategeko bateza itorero gusekwa n'abanzi baryo, kandi batuma imbaraga z'umwijima zitsinda. Bongera gukomeretsa Kristo kandi bakamukoreza isoni mu ruhame. Igihe birengagije ubuyobozi bw'itorero, baba basuzuguye Imana yahaye itorero ubutware rifite. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abanyakorinto, yakoze uko ashoboye kose kugira ngo abereke imbaraga ya Kristo yo kubarinda ikibi. Yari azi ko nibemeranya n'ibyo bamenyeshejwe bajyaga gukomerera mu mbaraga y'ishobora byose. Mu buryo bwo kubafasha gutandukana no kuba mu bubata bw'icyaha bakira ubutungane bwuzuye bubaha Uwiteka, Pawulo yabashishikarije kumvira amabwiriza y'uwo bari bariyeguriye igihe bahindukaga. Yaravuze ati, muri aba Kristo ntimuri abanyu, kuko mwaguzwe igiciro. Bityo muhe Imana ikuzo mu mibiri yanyu no mu mwuka wanyu, kuko ari iby'Imana. Intumwa Pawulo yerekanye neza ingaruka zo kureka imibereho y'ubutungane no kwera bakajya mu bikorwa bibi bya gipagani. Yaranditse ati, ntimwishuka abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi. Bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi. Yabasabye gutegeka ukwifuza kwabo n'ipfa ryabo. Yarababajije ati, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa 19. Nubwo Pawulo yari umunyabwenge wo mu rwego rwo hejuru, imibereho ye yagaragazaga ubushishozi budasanzwe bwatumaga abona ibintu vuba, akagira impuhwe mu mutima kandi agasabana n'abandi. Ibi byamushobozaga gukangura imico yabo myiza, ndetse bikabashishikariza guharanira kugera ku rwego rwo hejuru rw'imibereho. Umutima we wari wuzuye urukundo nyakuri yari afitiye abizera b'i Korinto. Yifuzaga ko bagaragaza ubutungane bwo mu mutima bwari kubakomeza guhangana n'ibigeragezo. Yari azi ko bazagambanirwa n'abayoboke ba Satani kuri buri ntambwe y'urugendo rwa Gikristo, kandi ko bazarwana nabo buri munsi. Bagombaga kwirinda ubuhendanyi bw'umwanzi, bakarwanya ingeso za kera n'imigirire ya kamere, kandi bakaba amaso basenga. Pawulo yari azi ko imibereho yo mu rwego rwo hejuru rwa Gikristo yagerwaho binyuze gusa mu gusenga cyane no gukomeza kuba maso, kandi ibi nibyo yagerageje gucengiza mu bitekerezo byabo. Nyamara nanone Pawulo yari azi ko muri Kristo wabambwe ariho bahererwa imbaraga ihagije yo guhindura umuntu, kandi ko muri we ariho bashobozwa n'Imana gutsinda ibigeragezo byose biganisha mu bibi. Bafite ukwizera Imana nk'ingabo ibakingira, ndetse bagatwara ijambo ryayo nk'intwaro yabo ku rugamba, bagombaga guhabwa imbaraga y'imbere mu mutima izabashoboza gutsinda ibitero by'umwanzi. Abizera b'i Korinto bari bakeneye kumenyera ibintu by'Imana mu buryo bwimbitse. Ntabwo bari bazi icyo gutumbira ubwiza bwayo bivuga, ndetse no guhindura uva mu mibereho imwe ujya mu yindi. Icyo bari barabonye ni imirasire ya mbere y'ubwo bwiza bwayo. Icyo Pawulo yabifurizaga cyari uko bakuzuzwa ubutungane bw'Imana, bagakurikizaho kumenya uwo imirambagirire ye yari imeze nk'umuseke, kandi bagakomeza kumenya ibye kugeza ubwo binjiye mu manywa y'ihangu yo kwizera gutunganye kuva mu butumwa bwiza.